Baby girl, bad girl, Taliban. Noma kinoma, yani fire gun. Nawasha mwanga hata tukiwa gizan. Nyongo ki drop it down, nyongo ki drop it down. Nipe ni kupe mambo wiki day. Shiki day, wiki day, every day. Kasi mama dede jiki day. Nyongo ki drop it down, nyongo ki drop it down. Sweetie mawana nole, tamu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Sweetie mawana nole, tamu wa zabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Ilete, chini kwa chini mina isamia Ilete, yu kwa yu mina iparagia Ilete, chini kwa chini mina isamia
Wananitaga tu wa mlambezi Juu ya venye mupeleka wa mnyonyezi Awajuwagi bana minu wa mtokezi Nikisha kuimaliza kuipande Hakuna cha mchezo twende kaze No photoshop, no paparazzi Wacha kijana leo tu ateleze Wacha jasho imwagike kote Sio baba Na kabla tu nikao kote Suwache basi tufike tu sote Nimekwama pale tu kama obote Na leo utataja tu majina yangu yote
Usuiti mawana nole Tamu wa sabibu Wapinku kande kande Kichwa hadi miku Sweetie mawana nole Tamu wa sabibu Wapinku kande kande Kichwa hadi miku Ilete chini kwa chini mina isamia Ilete yu kwa yu mina iparagia Ilete chini kwa chini mina isamia Sweetie mawana nole, tamu wa sabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Sweetie mawana nole, tamu wa sabibu Wapinku kande kande, kichwa hadi miku Ilete, chini kwa chini nina isamia Ilete, yu kwa chini nina iparagia Ilete, chini kwa chini nina isamia Ilete, yu kwa chini nina iparagia
Wamlambezi, wamnyonyeza, wamtokezi
Uipandeza
Are you Liza?